ungalahli themba, kuzolunga. Qiniseka, ungalahli themba, kuzolunga. Yonke into inexesha, uzofika. Qhubeka. Yonke into inexesha, la.